mama safani nakala kodwa ngiyamthanda yeye yeye
bamane
bafika bamosha bangani bakhe lamalanga akabona sekhaya.